nothuma mayume ngalindlela 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 mfuna nothuma mayume ngalindlela 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 mfuna nothuma mayume sengkathele umjolo sengkathele ufihla manje sengkathele umjolo sengkathele ufihla manje sengkathele umjolo ngizobalo balele kwelami ngalo uyakhanda ubuhle kimi ngizobalo balele kwelami
Hola.